subirme. Esconde boy por mi number one. Let's talk about it love, baby.
Let's do kids, baby.
Window nanipendeza, dunia inajua. Mwe mwenye najipongeza, najua kuchagua. Na pale ninapoteleza, siku nitawaka jua. Akileta jealous na kutubeza, ndo kubwa tunakuwa. No baby, these girls in loyal. Umbe walitaka pesa, nikawapa moyo. Baby, these hoes in loyal. Wapenda sufuri nyingi, niliwapa moyo.
Zombies strapped to the neck.